Hebon. Ladies and gentlemen, I have good things, and this is for you and me. Him introduce myself to the world. Hapa ndo King Wao digitali kutokea na rogi. Mwanzo likuwa jogging, mechi bila mazoezi hainogi. Jia madini arisi kutoka direct kwenye mgozi. So kila mtu mzima kakuwa hausish kwa kuclaim. It's been a while tangu kuplay hii game. Nyama poko poko mogali samako kwenye flame. Koweka heshima popoto kimeshe my name. Yo, the time is now tu ya kusanya yalojiri. Yalojiri yanatimia tulo ya tabiri. Kwa sanine ndiyo inakuwa cash na sio kani. Na uwe serious kabla kuingia disco na kanda mbili. Wacha ncheke nine nepe nisi nune nisi zeke. Yani mgeni rasmi tu nimefika na kuwakatia utepe. Pole kwa wote walongoja nteleze lua nitete. Mpya hali nguvu na kasi kama mheshimiwa Kikwete. Hakishindikani kiitwa tupangiani insho. Kitabaki ya Mungu atushikiani visu. Uonekana suburi vozuri wa siku. Mafanikio ni hali na maendeleo ni vitu. Chakutumbua ni jipu, chakufungua ni zipu. Chakuchanganya ni mazaga kabla kupiga lipu. Either like you all not street or the mainstream. Sipo shtuko timize ndoto inabaki kuwa dream. Number one what a guani jab rest rasta mani. Hakuna taka taka safi more peace more funny. Kwa mwonekano anje msinge ni jua kiundani. Lando mimi mali enyewe mnaitafutaga shambani. Oh, uwigo wigo wigo ni mpana uwigo. Na kuliko fedhea bola la wama. Nitoshe kusema kuna maisha baada ya ujana. Na 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 na. Welcome to the Super Nyota Package. Super Duper MC Tani most one. Chakula cho bongo G Indo strutted. Fungo eno fungo akili kwa free. Hata bila damage. Unapanga ni kama chopa. Kusikia honi tu washaogopa. Kwa tenga maji ya mwezi kuja chota. Takuwa miujiza kaya Harry Potter. Karibu elime mtaa kutoka kwa kijana mtaa Super Nyota. Hey boy.